Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe jam ñalli e moɗo eɗen gone kikiɗe alalbare goo lewru mars hitande 2023 sappo jeeɗiyam nde jaɓɓorima silimaji ji capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niali Boule kabaruji ɗo Fili Dambalete ɓoggui ñande to e yimɓe guelle sengui dara e fama boggou les cercle agnono dartama e muɓɓen karga kake joppa guelle muɓɓen joom en kaɓɓorɗe darti ɗum e mabɓe. Goo lewru mars woni ñalloma adana keƴanaɗo protection civile dow yambingol o ñalloma mali suɓeke Sicily darde andi kese banggal ƴewtade farratiji. Fespaco ana jokkini ley leydiɓe noddirta pays des hommes intégré film ngaji mali jetti ley sappo kollama humaniɓe golle muɗumɓe mali e Burkina ana gonde haltitinde dow kabaru nafagaji cinéma. Ɓe ɗum woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani. Kulɓinaji gidali jaddinkoɓe ana keddi dow guelle yogaji ley wuddu leydi meɗen ndi illa yontere ƴaɓɓina nde guelle singindara e fama bugu ley cercle ñono himɓe muɓɓen ana gondi e dillude ɓe ɗi egongoji ana gondi e wadde caggal ko himɓe joom en kaɓɓoɗe darti ɗum e mabɓe ɓe joppoɗe guelle sini eɓe jiɗi jaam fa ɓidore ene fama keɗen Alisise.
Yimɓe le gonɓe singindara ɓe mi kaldile nokkule to suuɗo e holiti wiide gendile ñalawma hannde o fey goto wala e muɗum. Min mbiyay min gaɗayi haajoji amen tan wonno ko mi kinnino. So yimɓe le jogui ɓe kaɓɓorɗe gonɓe ɗo mutongaji naati le gene amen ndi, noon ɓe kolitiri wiide caggal ko ɓe noddi tawaɗo le gendi fuu e bato moɓe landini ɗon. Ɓe mbimin mi joppa gendi, noon ɓe kolitiri wiide gidali ko ɓe gaɗi fewde e ndiɗon gene ka immini hakkillaji yimɓe le tawanoɓe tumɓe fuu. Kabaruji keɓaɗi irdele nokku o ka holiti wiide caggal kongol maɓɓe ngol yimɓe tawanoɓe tumɓe fuu oori yogaɓe ka anda fey hoto faati. Fama bugudu yo geni wondi ɓattiɗo sigindara terroriste en ɓe naati ndiɗo geni du. Ɓe nardi tawanoɓe tumɓe fuu egga nokku o ñalawma moɓe jotti le gendi o e hoore. Tawanoɓe le gendi ɓe galano gaɗa fuu yehi halfinoye hoore mu'en guelle ɓatti ɓe ɗumen. Ɓeɗo yimɓele jogiɓe kaɓorɗe fade mu'en turtade so yoppa nokku o ɓanti dabaji kañe guure fuu ko wonno le gendi, nam holitiri wiɗe kabaruji irɗitoɗi. Alkamsara ɓettide genini ɓe noddirta Kani Bonzon le région Bajangara terroriste en hippike ɗum. Yimɓele fa heewi fuu ɗali hem aduna, woɓɓe barmi bonandaji kewɗi ɗi yuɓɓama to.
Baale kumaniɗo hakkeji ɓiɓɓe adama en kolti metti muɓɓen e bonandaji gatteɗi fewde e civil en ɗi fedde AMD asa ana darta e laamu o darta waɗuɓe o golle wullito ɗum ɓen sariya e wi hooreɓe AMD asa rafidaranade yanugoji gatteɗi dow hakkeji yimɓe ko ɓuri hewde fuu ɗum latto e metallaji yonki ko sakitirto masibaji goɗɗi. Keɗe ko maître Mokhtar Mariko hoorejo AMD asa wi fati yetata dow faccitago Alisise.
Ko joni ko ka min jiɗa ɗum laato lugagoji ɗi talki muɗum ɓamete so resele tiroariji. Iɗum wawi waddude mette neɗɗo fuu mo sara muɗum heddi hen, ɓerde muɗum ɓuɓata abada. So laamu lindi waɗa immadaraji tewta, yimɓele gaɓɓe ɗum naɓa ɗum yesso sariya jukka ɗum ndu. Min fuu hakke goto ni woni komi jogi. Laamu lindi wajiɓe juuɗe muɗum rena hakkeji amen min fuu. Ɗum saabi so mbiɗen ɓe gaɗa immadaraji jawɗi fa ɓe gaɗa lugagoji eɗo golleji fuu pawiɗe bonnugol hakkeji ɓiɓɓe adama en ɗe saha leydi amen ndi. Ɓe nawnana yimɓele ɓe tordaji yettina waɗa immadaraji fa tewta hakkeji mu'en. Wajiɓe juuɗe amen min gaɗa immadaraji min tewta hoɓe won gaɓɓe oɗo golle.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fa ndone mbawi heɓude dow ɓeɓe ande ɗe dow hella amen Facebook kañum compte Twitter. Ñalawma adana keƴanaɗo protection civile yambinama hannden goo lewru mars ndu Sicily ɓe cuɓɓi hikka ana fawi dow kabaru darde annde kese ɗe dow ƴewtagoji farratiji. Ley o ñalawma direction général maɓɓe holliti golleji ɗi ɓe keɓi wadde dow notade yimɓeɓe wonɓe ley torraji e mawgol nokkuji hono ɗum e nandere muɗon. Fa ɓeydor eɗen fama anni ko jiyadata mayga omo wonno toon ko heɓini hen dow faccitago Alisise.
Ko ɓuri immadaraji ujunaji ɗiɗi temeɗe jetti woni komin gaɗi. Ko heewi immadaraji amen ɗiɗu fuu saabi kasaraji gaɗoji do ɗati ɗi na ɗo cumu. Ɗum woni ko holliti hooreɓe protection civile secrétaire général suudu ministre kumaniɗo protection civile le leydi amen ndi. Ɗum woni kanko Oumar Sogoba holliti wiide ɗiɗo golleji ɗiɓe gondi wadde ɗi saɗɗa muɗum leydi ndi darani ɗum. Immadaraji maɓɓe ɗi ka ana teyke sanne eɓe nokkule fuu to ɓe nodda ɗo e seeɗafo lobbo. Eɗum hollita ɗum wiide protection civile le leydi amen ndi ana wondi darade darde muɗum ɗon mi kani yettudeɓe min jetta jamare ɓeɓe nototo wakkati fou bale société civile kañum en ka holiti weltore muɗum fewde immadaraji ɗi protection civile wondi waddere leydi amen ndi tawede majjum fou eɓe narda kanankoɓe faabo ɓeɗo yimɓelle to ɓe tawali leydi e maggal muɗum fou min ka mi weltika sanne ko jimɓe dokkama kaki wolliɗo goɗɗi wonno protection civile noti kam miɗe narda gouvernement o ka e yimɓeɓe fou faabo protection civile leydi amen ndi yalla golleji muɗum ana heeɓa yarde yesso min jeehi kulle kewɗe ɗum ka ana ɓunna ɓerde miɗen jetta ɓe andinde tan wiide ndeɗo yambere waɗiɗe wattu no protection civile yimɓe muɗum kañum en ndu hokkama dande wotere nde maggal paɗe en jogui le leydi amen ndi yambingol oɗon ñaloma hitande hikka yontere warta wadde jandeji fayetto exercice kañe immadaraji pawiɗi e haro calɗi wara landine ley hen
gollirɗe communiɗe ittugol kange dow gollidal organisation international du travail ɗon OIT gaɗi batu ñande noga e jeɗɗi lewru février ɗo Bamako ɗo fanda muɗum yo haltidinde dow kabaru yarugol yesso golle e gundam golloɓe golle damaji ley Mali humcinɓe ɗon hoore hawruɓe hen mbi paami ko haala ley o batu faɓedoren fam keɗenna sita sidibe Ali Cisse
ko yata baale temeɗiɗi ko nayri banggal kabaruji ittude kangal leydi malni wonɗi ley région ngaji kay kulukoro sigaso sappo e ɗe baale wonko cuuɓa hokka kaki gollorɗe ñolmana hannden lewi amiru fedde humnide kabaru ittoɓe kangal leydi mali ngal dokkal natigue hunde mawne koɓe miilayno hannden Mamadou Sanusi Dafé
ɗe ñalawma hannde o mi keeɓi suɓade le hakkunde coopérative ngaji temeɗiɗi ɗi mi keeɓi juinde le région ngaji tati to kangge gollete coopérative ngaji sappo noroji ardade golle o min garan mi paaɓoɓe min dokkaɓe kaki ɗi ɓe mbawi renirde hoorema e fayetto kaki ɗi ɓe mbawi ittirde kanñe
yimɓe heɓɓe ɗi kaki gollirɗe holliti weltigue sanne cagganɗe ɓe faaba to ɗe pelle lewi meɓɓe ɗi kaki faabotonɓe huncinde golleji meɓɓe de yarda yesso
tawrede kaki gollirɗi nukkule to yigaji ittete yo hunde ko laamu o wajimbini hande mi keeɓi kaki gollirɗi yogaji ɗum sultinanno sanne ɗum so gonga o miɗe yetta oɗo immadara gouvernement o waɗi fewde e amen
o miccutinde wi jama ko heewi ɓe golleji ɓen naari banggal asgo kanŋe e nannal muɗum fotte o batu le ñolmana hannden
festival panafricain du cinéma et de la télévision de wagadougou ɗoni fespaco ana wondi e yarude no moƴƴiri heƴaɓe mali ko ɓuuri temedɗe ɗon kawri e nde yambere final tawa film ngaji mali jetti ley sappo kollama dow gollidal hakkunde fespaco e mali e wi directeur du centre national de la cinématographie mali Fousseyni Maiga holtiwide won golleji anniɗi waɗede dow gollidal hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi illa wagadougou Mouhamane Baba Kounta noddi o fakitango Ali Cisse
le programme d'activité du FESPACO
heƴo ɗe immadaraji FESPACO o ko ana wondi jokkita do keƴaɓe leydi mali kañum e hoore an jogui to heƴoji muɗum ɗi wondi wadde immadaraji banggal muɗum min jiide kanankoɓe leydi Burkina Faso kumaniɓe cinéma kañum e fina tawa ko yettuto film ngaji sappo leydi mali woni cuɓaɗi ni tam ɗi gala e compétition ɗum ana windi ele gollidal gongal hakkunde amen e FESPACO o hitande hikka somi ɓettike cinéma ngaji ɗi malinkoɓe tatom ana e hakkunde yimɓele cuɓaɓe saro e dow film ngaji ɗi hikka malinkoɓe ɗiɗom woɓɓe kañum en ndu ana e nokku goɗɗo ele immadaraji FESPACO o soɓe keeɓi suɓede tum ɓe garan ɓe keeɓa jawdi garodi latade sababu faabade ɓe le golleji mabɓe leydi amen ndi ka ana jogui toon darde nde handi
dow hello min noddirta on nampal min kala haala windugol heɓugol carte biométrique gelle yogaji ana domi fa hande no fuɗɗugol golleji muɗum tawene 31 lewru mars ndu woni ko ɗi kani timmude yoro so sigu e Tumbutu windugol ngol ana wondi e wadde les gendarmerie ngaji leyɗe nokkuji sini yogaɓe kolliti wiide golle o ana taɗi yoga yetti no golle o yarata keɗe ko himɓe yogaɓe mbi Adama Amadou Haydara dow fabamuye heƴaɓe amen wonɓe leyɗe nokkuji depuis ille kenya mi warimi tawi ɗo yuɓɓo inɗe himɓe ana mbinda inɗe muɓɓen mi hoore mbindumi indam ka fa joni mi heɓay golle mum ana tiiɗi ɗo yoro soɗɗo carte garumi waylitinde ka gonga mi hujjay warde yimɓe ana keewi no jirumi ni golleji mum ana taaɗi gonka min kay tiɗɗa allah fou mi yiyey garumi tan ɓe gandini kam mi wari moƴƴintinde carte nina ille kenya wattu lasaraji mbindumi indam eɗo domi noddede no windira nde yuɓɓo inɗe ɗe ardiɗo fou onɓe adato dude ana yetto indam eɓe nodda kam mi waɗanama faami nima hoota joni min ko jiɗumi ɓe jawno golleji ɗi saabu mi wari fay mi fummay mi hujji warde illa weetay windude indam kaɓe puɗɗa e golle fa wattu 10h siniɓe kaybaka ko welɓe fuu ɗum ɓe gatta tumbuɗɗo golle o ana taaɗi ley mali kawiraɓe e goggiraɓe ana jate hono abbiraɓe na inniraɓe ko ɓuuri hewde fuu tonton na tantiɓe noddirte ley leñol bamarankoɓe hono woodi hakkunde ɓiɓɓe e kawiraɓe e goggiraɓe ley galleji ɗi ɗum wonno Sicily hello min noddirta zoum sir an ko kalifa goyta heɓinendo faccitago fatumata mayiga
galleji ɗi fungon kawiraɗo na goggiraɗo ñanguɗo eɓe yiɗi laamade galle ko warata le galle o fuu kamɓe hani ƴaɓɓirade taf so eɓe ton a suusa fewi foofude so ni eɓe gandi warde hunde fuu a narrata sukaɓe so wana aywa inna guuri an ni wara kasinde andenen ko emen ɓe mbaji mbinan dow sukaɓe galle ɓe noddirɗe ɓe goggo na kaw so wana ɗum ɓe ñallan huɗudema ɓe jatirta ko ma na a kuɗaɗo ka kawiraɓe yoga kañe goggiraɓe yoga ana caahi tiɗallah fuu ɓe ngala oɗo mbawi haaldude gaddon ko heewi tawi ɓe jogiraki ɗum baasi caahu ka ɗo maɓɓe ɗo haaɗi wombiyoɓe jaati pati noddira ɗum en kawna goggo so wana ɗum ɓe beltatako sa noddira ɓe kawna goggo ɗum neyi winanɓe law anden ko ɓuri moƴƴude laatoɗen kawiraɗo na goggiraɗo caahiɗo ley galle ɗum woni ko hono mum wala
sakiraɓe ɗo kadude ɗi kabaruji ko andoni fo ɗo mbawi heɓude ɗo 3w.studiotamani.org no fa keɓon no famude ɗum hen fa handen oɗo mbawi nude numéro via mo 37321 ollitama wiyede ñaw cewɗe ɓe capanɗe jeego hen ɗiɗon woni ɓe o nangi hono sikkitaɓe temme ɗiɗon e sappo ley région ngaji kayi Kulikoro Sigaso Sigou Mottigaw Menaka Kidal e ngallure e Bamako nde ka wala fuu jawtuɗo ɗum woni ko waɗi le dow kabaru ñaw rusol o ƴiwde joni ñaw cewɗe ƴiwde goho lewru janvier yettade noga e jeegon lewru février ƴaɓɓino ndu ley mali ɗi kabaruji direction générale de la santé et de l'hygiène publique ko hokki ɗi hoore maɓɓe koltiwide ñaw cewɗe fa handen tiɗala muɗum ne heddi le leydi meɗen ndi nenno fa o majja fewi 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 ɗi woni ñaw cewɗe o kina saraɓe ɗu gatta hen koyɗe muɓen ɗum ana fawi dow hello min noddirta mag santé dow faccitago ko kalifa goyta heɓini en dow faccitago an ko sababuji muɗum ana keewi dow nanngol sukaaɓe ɓe ɓuri heewde e muɓɓen docteur Kalifa Keita woni jokko directeur général de la santé
yalla proximité
attendirgol sukaaɓe sanne ɗum ana waawi laataade sababu raaɓugol ñaw o no yimɓe jooɗiri du ana waawi laataade sababu wattoyoga a tawa nde suudu wotoro sukaaɓe heewɓe ana ngoni ley mum ɗum ana waawi laataade sababu raaɓugol ñaw o ko ɓuri heewde fuu no nokkuji ɗe ngori ni ɗum watta fa suka ñaw o raaɓa ɗum cewɗi ana nannga lawdu suka mo ñawji yogaaji ngoni e muɗum na sini tawi ana wondi e santenede suko mo wona nemiɗo sanne du omo yawi nangude ɗum omo laato sababu fa jiile jomum ɓuyto watta yoga jaati omo laato sababu ha jomum wuma ley région Menaka illa lewru janvier hitande 2023 dabreji kewɗi ɓama dow haɓɓugole o ñaw ɗum woni ko holliti wiide docteur Noumou Koulibaly komuniɗo kabaru cellal ɓeygu ley laamu Menaka o ɓeydi wiide dabreji kewɗi ɓamama dow sakkugol o ñaw sikkitaɓe fuu ñaw o won e muɓɓen min daari yalla gonga jeegon wonɓe min tawi o won e muɓɓen min pi dabareji dow kabaru daranade joomu en ko yaawi yalla pati o laato sababu yaadugol e yonki joomu en jettoji allah wattu gon en joni o kay wala fuu jawtuɗo saabi makko hannden ley région o min pikki ko yata sukaaɓe 333 e jetton ɓe lebbi jeenayi yaade duuɓi sappo e nayyi kabaru min wona ko wembini hannden dabareji kay fuu ɓamama wattu gon e joni o yalla ñaw cewɗe o safare mum ana pese sukaaɓe o laaɓi ɗiɗi woni ko pesgol ngol watte arande ine joomum heeɓi lebbi jeenayi ɗiɗo ɓerde ana waɗe hakkunde lebbi sappo ɗiɗi yaade noga e tati pikkugol laabi ɗiɗi tiɗala muɗum ana woodi ley gelle yogaaje hono ley e région kayi ko sami mbini ɗum ana heewi ɗum woni ko hollita Emmanuel Guindo lomtowo kumaniɗo kabaru pikkugol ley e région kayi
122
sukaaɓe temedero e noga e ɗiɗum won hollitaɓe wiyeede ñaw cewɗi nangi e hitande 2022 daranade sawrude o ñaw ɗum huccanama hoore ley cuuɗi dokotoro ɗi tiɗallaji kewɗi kay keɓama min tagi tagi yide le wattu jakiti di sukabe hewbe nabata le juddi dokotere di ko men jidno tawe fandi fule sukabe teme doron fu tapande jeno e joyon pikama kamin kabe yela amen o lato sabe tid Allah jogaji sukabe fudbe pikkede ka jukkinai Fatima sabe e gugul sarabe mubben le nukuje tidde yade de dun ana etti dallaji kamin ngada e bod amen kayfu yottade le den nukuje
son difficile
yonki fu pati wala do kabaru pikugol dun holiti wide directeur general adjoint de la santé docteur Khalifa Keita o beedi wide jaboji kebaade di ana kan yettede
dans le temps
le dub jabinode nyaaw ciewde ce nangi neddo ana tiidi fa dada fu buri hedde sukabe ka joni sabe pikugol safare makko dun ana arena himbe sinimi wafay le dubi tati cakitidi di heyi fu neddo goto naadi don tan wonbe nyaaw ciewde wari ti dalla momin jogi yo rafi himbe nabo sukabe mubben fa pikke safare nyaaw ciewde dun fu buri le nokuje pikugol ana fandi ko watte so wana dun hedde kabaru doktore en kay tidalla wala safare ji mudun du ana godi and be golle mun gon hedde to kay mi mila tidalla wala doktore en fu ndewru wide dande sarabe ana mauni do majingol nyaw ciewde e be darte ben en naba sukabe mu ben le ciudi doktore seni mati ala hali o nyaw.